Jesus Christ, the only way, the truth and life. Carl Robert in this one again. Natambula nga nonya omutuufu, na bulijjo ngenda bangamba be batuufu. Ne neebuuza nti oba kino kijja kityoba, paka we namanya amazima n'enfuuka wa ddembe. N'awaali eyo abadde tannamufuna, kkiriza Yesu ye yekka oluganda kulokole. Omulanga omulungi ogutakungula, ey'abooluganda bonna abasembeza Kristo. Tumubuulirenga eri aba batannamumanya, tumusuutenga okusinga ebirala byonna. Tumuwaanenga oyo lwe lwazi lwaffe, omulangiro w'emirembe, omukulu empologoma ya Yuda. Terikubo
okujjako Yesu yekka.
Terikubo okujjako
Yesu yekka.
Terikubo
okujjako Yesu yekka.
Terikubo okujjako Yesu yekka. Obwakabaka bwa Katonda tukimanyibwa kuwaguza, ne kuba erigenda efunda Bayibuli bw'egamba. N'abaliraba babeera batonotono, n'ekisinga obukulu abo abalokole. Jesus the only way, the truth and life. Jesus the only way, the truth and life. Jagala tuteme dansi omulungi abalokole, engale engale z'amaanyi Yesu zimusanyusa.